Do you love me, baby? Do you love my money?
Sauti Sol. Mwanabucha. Kuna watu waina nyingi duniani. Kuna watu fani fani. Na kabla sijatamba kwenye fani. Sikuishi na amani. Nilikesha na maombi. Nikiomba Mungu anipe nafasi. Nikaanza kuimba. Mabinti wanisaka. Kuna kule wanichangamkia. Aiyo. Heri ulie kwenye Range Rover. Ama ucheke kwenye boda boda. Ukose usingizi runda. Masaibu yanakufuata.
That you're gonna love me for sure. Unconditional loving. For rich and for poor.
Heri ulie kwenye Range Rover. Ama ucheke kwenye boda boda. Ukose usingizi runda. Masaibu yanakufuata.